Bakunganya hamwe bahagize batuhagira tuyowe kakamanye kajya kamunyenye.